Michael.
Hakuna dawa ya mapenzi, imezunguka like shenzi, so za kichina tawolanzi. Hakuna dawa ya mapenzi, imezunguka like shenzi, so za kichina tawolanzi. Zilangulanga miyana, hizi na wakumpatia mama, ila na mtombo zea tena. Love na yangi uzwa dukani, basi ningeenda kununua. Tena gharama yote pesa kitu gani, maradhi moyo ningepona. Kama mapenzi love na yangi uzwa dukani, basi ningeenda kununua. Tena gharama yote pesa kitu gani, maradhi moyo ningepona. Furaha yangu imegeuka machozi, na leo na moyo na upweke wa roho. Nicha mikogo yangu bishona mapozi, tia nasema takisha robaro. Furaha yangu imegeuka machozi, na leo na moyo na upweke wa roho. Nicha mikogo yangu bishona mapozi, tia nasema takisha robaro.
Ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo.
Ya ilu
uyodema
uwe,
anakuibia
uyo, anakuibia,
anatulia uyo,
anakuibia.
Na kama kuvaa kwangu bado, ila sijajua nimfuate kwa swaga za kigangsta au za kisharobaro. Basi naonesha na mtateswa, nitalia na moyo kama platinum. Sometimes nataka ni mbengereza, lakini naona nutovu anzam. Najua ni star, kora nitesa, kisa sina pesa, ntaki kabisa. Napenda watch a movie, anazo cheza, asuza mapenzi zinanumiza. Najua ni star, kora nitesa, kisa sina pesa, ntaki kabisa. Napenda watch a movie, anazo cheza, asuza mapenzi zinanumiza. Furaha yangu imegeuka machozi, na leo na moyo na upweke wa roho. Nicha mikogo yangu bishona mapozi, tia nasema takisha robaro. Furaha yangu imegeuka machozi, na leo na moyo na upweke wa roho. Nicha mikogo yangu bishona mapozi, tia nasema takisha robaro.
Ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo,
ulipopenda sipo.
Ya ilu
uyodema
uwe,
anakuibia uyo,
anakuibia,
anyatulia uyo, anakuibia uyo,
anakuibia,
anyatulia uyo,
anyatulia
uyo, anakuibia uyo, anakuibia uyo, anyatulia uyo, anakuibia uyo,
anakuibia uyo,
anyatulia uyo, anakuibia uyo, anamapenza kweli anachotaka chapa.
Anakuibia uyo, hajatulia uyo, anakuibia uyo, anamapenza kweli anachotaka chapa.
Jailun boy de la D, neighbor, na Morgan Sounding.